Angazi noma uphume emlas kodwa yena uphethe vibe khumba amabhodlela kumanzi phansi kunelinye mama sekas angazi noma uphume emlas kodwa yena uphethe vibe khumba amabhodlela kumanzi phansi kunelinye mama sekas angazi noma uphume emlas kodwa yena uphethe vibe khumba amabhodlela kumanzi phansi
Kana manje la machita wonke athi ahamba nawe I need to understand the song ke manje when I get up una hambe nawe Oseke kana manje la machita wonke athi ahamba nawe I need to first and I saw get manja when I get off on the now.
Mama Sekas, angazi noma uphume emlas, kodwa yena uphethe vibe, khumba amabhodlela kumanzi phansi. Kunelinye mama Sekas, angazi noma uphume emlas, kodwa yena uphethe vibe, khumba amabhodlela kumanzi phansi. Kunelinye mama Sekas, angazi noma uphume emlas, kodwa yena uphethe vibe, khumba amabhodlela kumanzi phansi. Kunelinye mama Sekas, angazi noma uphume emlas, kodwa No petty vibe, come on my punch like Mansi Pants.
I'm gonna take a